kulankan uu sii shir gudoomiye ay gudoomiyaha degmada Baydhowaana duq magaalada mudane Abdullahi Ali Waatin wali balu ku ka hadlay hanaan horumarinta howlaha dawladda hoose ee degmada Baydhowa wali ba kulanka ay ku qayb galeen agaasimeyalka dawladda hoose diirada ka saaray oo joogay howlaha dawladda hoose iyo wali ku dhugun sidii howlaha shaqeeyaa maamulka sidoo kale kulankii wali ba sagaar warbixin lan ku dhugun sidii waaxda dhulka degmada iyo naxbandhigii horumarada iyo ku suubiya deniga dhulalkii wali ba naqshadeynta magaalada Xasan Macalin agaasimaha waa hada dhulalka dawladda hoose degmada Baydhowa yana kulanka kuriyada ku warbi waljaabo diirada ka saari intii soo dareeray kulanka
kulankaasi weylan ku hadlay haa habkii oo weyl raayis qaabka fasaxyada dhismooyinka magaalada Baydhowa lan casriyeyn lahay oo nidaamka tuusa ku socda walan ku bedeli lahay yaa horta muhiimadaan ku wadahay tibay kulanka ku hadlay wadooyinka dhismada ka socota magaalada Baydhowa oo qaybta laamiyaalka iyo weyl raayis ahaan oo kabalistoon kulanka soo ahaan shiido la isdhexgeliyo marka qodobadaas yar lan ku hadlay gudoomiyaha degmada way meelay raayisa dhugun siday warbixinada waaxda dhulka iyo qaybta injineeriyada oo qusayti shaqadaasi ama arrimahaasi qusayti wayba idan ku mahadnagayna oo ilay raayisa qorshaha cusub oo qaybta injineeriyada iyo ilay raayisa maintenance-ga habboon dhigan oo waaxda dhulka dawladda hoose degmada Baydhowa warbixin habboon dhigtay sababta caqabada horteegan iyo walaalan ku hadalay ilay raayisa janisiyada yaalan aqbadoon ku weyn oo ilay raayisa islaamaha gaadi ama islaasada gaadi way kuma tahayn ahaa inay gaabis wacyi gelin bulshada jirta inay aqabada kale oo ilay raayisa environment-ka iyo ilay raayisa deegaanka la xiriirta inay bulshada inta badan inay wacyi gelinayna ama aan ku warhayna muhiimadda iyo la wadooyinka iyo ilay raayisa dadka wala dhisadaan muhiimad yar iyo siyaasiyan way leeyahay isa wadada iyo way leeyahay isu gurshi horti smaras marka gudoomiyaha way leeyahay sidan kuma hadnagay way la habanay naqshad cusub ama way leeyahay isa structure gaar ah oo lan maro fasaxyada dhismada way kuma tahayna in injineeriyada dawladda hoose ama dadka injineerada ee dawladda hoose ee Baydhowa iyo seedayaan guriyaalka hawayaan la ka wala isu dhisado way leeyahay isu lagu hubiyo ku badana meel raayisa anshurta ama meel raayisa payment tag boosi maroko badan walaashay su'aal barakumaal aan ama jid hakiitoosa ama meel raayisa walkala hakiitoosan opsidi aan gamna warqad isfasax shalay soo warqad oo damaanad la soo la hubi intaas way lun ku dan leeyahay in bulshada hantida bulshada way raayisa la ilaali way raayisa geek lan kan qarash badan gala barna meel qaldan walka dhisoo si iskuulka ku dumi ama daa naqshada magaalada ka toosta lagu rooro marka arrimahan startiyo ya umwelni meel raayis waan arintaasi maamulka intiis kale aha dhawaayo waana weel raayis inay wax badan ku bedeli doonto rajeyn asaasa kale injineer Axmed way buu ahaa waa lanka qoray ama naqshada ha diyaari oo arintaasi walbadan ha ku fikiri oo xiliyo badan hanjeedi soo sources badan adeegsado marka iyadan kuma hadnagaana bulshadan way ku meel raayisan sheeganaya inay yoona way raayisa qaadan tilaabooyinka dawladda hoos degmada Baydhowa hadhijiyaas ama fariimo yahay gudbiyaasa si dantateed iyo way raayisa lan kula shaqay assalaamu alaykum